mwaramutse neza dususuruke ibiganiro dususuruke byose urabisanga ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radio yacu voa.com mu biganiro ahanditse umuziki za numero yawe ya telefoni kuri Facebook VOA Radio yacu cyangwa kuri email radioyacu@gmail.com tuzaguhamagara ususurutsa bukunda
muraho neza nitwa Jackson Bahati ndi kavuga mu Rwanda ndasuhuza abana biga kuri group scolaire Masaka promosiyo 2018 baharangirije bose mwaka wa gatandatu ngasuhuza abana twakinanye karere ga centre ka Kabuga nkabatura indirimbo yitwa Ongera Unkunde ya Master G. Murakoze
Master G Dream Record. Give the real thing aka kanya kambarire ngenisha nyagera Ongera Unkunde amateka yacu twembi azi n'abantu bose yanibuka n'uburyo twakinaga feeling chala kissing chala you want the first in the mirror Uriyiba zomba, urabahiga Unutira wine, unutira yogurt yeah, yeah. It's a real thing Aka kanya kamarire Njinisha, nyejera Ongera Unkunde, Unkunde, Unkunde yeah, yeah. Ongera Unkunde, Unkunde, Unkunde yeah, yeah.
Dore turimo kabyiniro kwirengagize kubyahise igera dusunde tekinga rokiro maze tubahige erega pen you are the best one you are dancing that space take a time to do something alasike wherever you need ongera Unkunde ntuzige oh no 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 ongera Unkunde ntuzige yo yo yo
it's a real thing aka kanya kamarire Nyegera Ongera Unkunde 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 yeah. Ongera Unkunde 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 Nyegera Ongera Unkunde 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 yeah. Ongera Unkunde 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 yeah.
Ijwi rya Amerika turasusuruka buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo address radio yacu @gmail.com Facebook VOA radio yacu
kwa tuyambaze byembe ni mu karere ka Burera intara y'Amajyaruguru ndasuhuza umudamu wanjye Claudina ndasuhuza murumuna wanjye uba mu Buganda witwa Dukundimana Eric na Fabrice ndasuhuza mama na papa bari mu karere ka Burera ndashaka kubatura karirimbo kitwa Bima Matwi Bayiroriro ndasuhuza n'ababyara banjye bavi Kigali urakoze cyane
Mama twibazo vuga
Susuruke ni buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo ku ijwi rya Amerika. Address radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu. Ohereza numero yawe ya telefone, ntituzagutengura, tuzaguhamagara rwose tukugereze ubutumwa bwawe ku nshuti n'abavandimwe.
Amazina yanjye ni Twagenimana Emmanuel, ndi hano mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Rutare aho biti munanira y'abami mu ntara y'Amajyaruguru. Nagira ngo nanjye nsuhuza inshuti zanjye mbifurize na Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Ndasuhuza inshuti zanjye harimo umunyamakuru bita Kirufosi barurukora kuri Radio Rwanda, ni data wacu na murumuna we wo bita Tisane Mbangukira kora ku izuba. Ndasuhuza abantu bari mu mujyi wa Kigali kuko ngende Igicumbi tuziranye, harimo mwarimu twigisha kuri Fraternity Driving School. Ndasuhuza ababyeyi banjye papa na mama bari hanikirwa na mukecuru wacu. Murakoze. Akaririmbo rero ngira ngo mbature na akaririmbo ka Akon bita I Love My Life.
Hajya nima, urakoze nawe.
Murakoze cyane.
Umunsi mwiza.
Umunsi mwiza kandi n'inshuti zose z'ijwi rya Amerika bifurije umwaka mucya muhire na Noheli nziza.
Urakarama rwose.
Like a jungle and we like the lion. Many a times me office shop with me iron. Never scared, never afraid. Gangsta for life, still my last breath. Mama, even if them kill me, don't cry. I'm a gangsta for life, I was prepared to die. I'ma die rich, never die poor. Man sins in the sky, no more sleeping on the floor.
All my life, I've always been told.
This way all my life, yeah, all my life. Like, when the streets of New York, when the streets. my life. I've been rolling with the bees and the seas. Little teens in the keys, they breeze in the pit. Steady ducking the police, ain't a friend till they take me to hang. They fill me with lead. Like Fred Hampton for the people, I bang till it come to an end. I be bleeding in bed. I let a story that you read in the feds. Daddy wasn't there, but my mama was a 10. But I ain't tripping though, that's how I kill a bro. We gon' get it, stress a double with a sitting flow. And if you didn't know, I really live it low. I got the O's in the yard screaming
all my life, I've always been told. Gotta be prepared, the world is so cold. It's lonely at the top, the bottom gets cold. Never listen to them, just go for what you know, yeah. All my life, they told me stop trying. I've never been the one to not go and get mine. I've never been the one to not put it on the line. And I'ma be this way.
All my life I've been suffering, steady struggling. I run the streets where they scream for the government. Here we coming in, coming from the cold. Cutting like I'm shoveling, but this ain't 24. This an O for the O's and the L's. Pounders in the cooker doing life on the road. Long as you know, you a part of bow. Flesh in my flesh, bone in my bone. I spit the Cali rap, I spend the bloody cash. I'm the Southie with the papa, where the money at? I'm from the Cali Jack, bubby bubby rat. Ain't nothing funny, put a bullet in your skull.
All my life, I've always been told. Gotta be prepared, the world is so cold.
Ikigano dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika. Adress radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu. Twohereze nimero yawe ya telefone maze tuzaguhamagare ususurutse abawe.
Urakoze nitwa Ferdinand Rukikanga, nuye mu mudugudu witwa Kamashashi, akagari ka Mbabe, inyuma ni muri umurenge wa Masaka mu karere ka Gicukiro mu mujyi wa Kigali. Nkaba naratangije umukino w'iteramakofe mu Rwanda, nkaba nshaka kugira nsuhuze kandi ndi gushimira cyane umunyamakuru turi kumwe Thomas Kamirindi. Wa mbere nshaka gusuhuza ni umunyeshuri wiga mu Université yo mu Bushinwa yitwa Kayijamahe Philippe, ni wa mbere. Wa kabiri yitwa n'abanyamakuru arimo Ndengeyimana Jean-Claude na Olivier biga muri mu mashuri makuru yo muri Australia. Inyuma abakurikira umugabo witwa Mudenge aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Isa, twazituranye gukimihurura. Arimo n'undi witwa Manuela Patricia twakoraga nawe muri Isaide i Kigali, akaba atuye muri Amerika. Inyuma ari n'umugabo twakoranye kuri Isaide witwa Masumbuko Christophe, asigakora muri Saide i Washington ariya muri Amerika. N'umuteramakofe w'ikirangirire Claude Mayweda utuye muri ahantu itwa Grand Rapide, ndamusuhuza cyane. N'abantu bakunda umukino w'iteramakofe mu Kirundi bavuga urukino wo gukubitana ingumu. Inyuma nkifuriza abanyamakuru bari kunyumva kujya Amerika bose, harimo na Fidel Niyongabo na Etienne Karekezi n'umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Trump ukunda umukino w'iteramakofe, n'abateramakofe bose bo ku isi bari kunyumva, n'umuryango wa Mohamed Ali Kasisley na n'umukobwa wowe witwa Laila Ali na murumuna wanjye witwa Ndagijimana Sylvain tuturanye hano i Masaka hafi y'ibitaro by'Abashinwa. Murakoze kandi Imana ibahe umugisha abantu bose bari kunyumva n'abayobozi b'igihugu cyacu cy'u Rwanda bari kunyumva, arimo na perezida wacu Paul Kagame. Murakoze, mugira amahoro y'Imana. Imana idufashe, n'abayobozi b'akarere ka Gasabo bamfashe kugira mbone ahantu ngomba gutura. Mugira amahoro y'Imana.
Ferdinand Rutikanga, nawe ugira amahoro y'Imana. Ariko se udutuye indirimbo
se na mwiga muri lise yo mu Rugunga, Imana ibahe umugisha.
Twese udutuye ihe ndirimbo se Ferdinand.
Indirimbo mushobora kuma ndiko nari nziza ni The Boxer.
Urakoze cyane.
murakoze imana y'umugisha
yego twese bonane
mwaka mushya muhire w'amata n'ubuki
yego nawe
Just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. No more than a boy in the company of strangers in the quiet of the railway station when I'm scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Bye-la-lai. Wages. I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la.
Line.
Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Dususuruke zose ziri ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radio yacu vo.com mu biganiro ahanditse umuziki. Twoherereze nimero yawe ya telefone maze tuzaguhamagare ususurukane n'abawe. Address radio yacu @gmail.com Facebook VOA radio yacu.
Nitwa Eric Nzungize aba ntuye Kagugu batsinda aba nishuza gusuza inshuti zanjye zose umuryango wanjye Nyamata inshuti zanjye dukorana muri Jebate aho dusengana mu service nami n'umuryango famiye ya madamu iri Nyanza nishuza zanjye muri rusange rwose akaba wabampira indirimbo abakariroma yabyumva ikabashimisha kandi nkabifuriza umwaka mushya muhire wa 2022 2019 sari murakoze
yendi 2019 nibyo
2019
nuko Eric urakoze cyane nawe umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2019
yego murakoze kandi rimbi
Nzungize rero ni ku butumwa bwawe dushorejeho iki kiganiro dususuruke cy'uyu munsi namwe nshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane rwose mugire wikende nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi dore ngiyi abapariroma murakarama.
cyo ari kuryamo